Watch your Ben Biozi.
Watch your
exclusive from cleanjams.com.
Report news. J Max. Colabona Saviola. Last time, Chalo.
Sangatele Chita Soda. In a new level. So Kubela new devil. This is a game on them on a black papu devil. Getting money, getting money. Tele money, tele money. Gachili za every day ni shi depa I defu ile nipende. So, gatu za leta zo kwana. Roshi vele shumune. Jewe na ngotili na wana. Roshi vele shumune. Zisi la deni shi zangena. Roshi vele shumune. Songa chetu za nchechela. Roshi vele shumune. Imwebe simu lifiti. Na papa tamu poleletu. Sinifu na nika blow ati na paya kamundwa we mfeletu. Tinatia maningi masholo. Sinkondo unga menye solo. Apa moving in silent. Pakambo wanati jazarenti. Mwakambe jan paaso sikaso tilinazo sisa ulazo. Machiki ni malet blade. I don't care about what they said. Wafuno leta koneki. Komandie batula ndambo. Inolevo fikile poyo na lepepe la polo nzega bambo. Ezo kaniza ni vyumu kansi kupanga zina ni strago. Wasaka kuname mwache pa Zambia ni plastiki walambo. Hii ni new level. So kubwela new devil. Visa tisili za game unzemu na blacki papu devil. Getting money, getting money. Tele money, tele money. Gauchili za every day ni shijepa I devil ile ni bede. So gatuza leta zo kwana. Roshi vele shumune. Jewe na ngotili na wana. Roshi vele shumune. Zisi la deni shizangena. Roshi vele shumune. Songa chetu za nchekela. Roshi vele shumune.
He say we pour every day. Tipa damboho ope. Tika zebeza nipe. Tinga kumbele yope. Nishinga bapela mute. Basholo vache mute. Noshi vele shimune. Noshi vele shimune. Sunza kambela kwa nalema. Nakoso muti manga malema. Bandiamba kwa nikuzu. No wave ni tulashema. Snake moves damn slow. And then I keep it damn low. Napala mika na buju. Tipa da neboho.
Hii ni new level. So kubwela new devil. Visa tisili za game. Unzemu na blacki papu devil. Getting money, getting money. Tele money, tele money. Gauchili za every day. Ni shijepa I devil ile ni bege. So, gatuza leta zo kwana.
Roshi vele shumune.
Jewe na ngotili na wana.
Roshi vele shumune.
Zisi la deni shizangena.
Roshi vele shumune.
Songa chetu za nchekena.
Roshi vele shumune.
Chalo.